Nicaye ku ijuru rya kamunyi ndatera nk'ikiriza nk'utagira undi oya sindirimba ndahamagara nka kanyamanza kamuzimuzi ye murakahirewe kanaka mama baragushutse cya gifaransa si ubumenyi akurya inyanja hahisha agakoni karagiye inka za so na sogokuru ye murakahirewe ngo gashinge nyine ye ngo gashinga cumi
Yeah.